Lonely Music.
Thank you, Lord. Kabla ya kulala namuomba Mungu Mumba arzi na mbingwa nifikirie anipe na nguvu napiga miguu na kung'uta vumbi walae wala
wala
nisijetetereka nikajafunja nyungu na nikiamka nasema thank you God anamini jalie mambo yawepo kesho nitunze familia asante baba mama kwa malezi ulionilea Biba dona pambana, msichoke kuniombea Asante baba mama, kwa malezi nolile Sijachoka kupambana, ilotonge kuwalete Yalo, kajua kwa manakosea fingi Sorry lo, naziba ufa na jenga msingi Oh, yalo, kajua kwa manakosea fingi Sorry lo Naziba ufa na jenga msingi Papa God, oh bless me
Oh my family Oh my family Oh my family I be asked every day
Oh Papa God, bless me
Oh my family Oh my family I be asked every day
Oh Papa God, bless me I be
Ujanipa utaji na pumzi na afya Kujongea umenibalikia
Allah
Umenipa kipaji ule mtaji umembarikia
Allah
Nizi shida shita nimezoya Siwa kwanza zijaza leo Baraka zako nazipokea Baba nibaliki kila leo Na usia nafsi yangu kukutukuza
Baba
Baba
Baba God bless you
Wanda unayotesha na kuikuza
Baba
Baba
Baba God
Dia
bless
Najua kwamba nakosea fingi Sorry Lord Naziba ufa na jenga msingi Dia Lord Najua kwamba nakosea fingi Sorry Lord Naziba ufa na jenga msingi Baba God bless
Oh Baba God, bless me.
Oh my family, oh my family, I be asking.
Oh Baba God.